Kgotsong, lebitso la ka ke nna Tim Pakati, molekgotla wa Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Democratic Alliance e kgahlano le mohopolo kapa tshisinyo ya Manjoro e leng MaMmC Tshwene ya hore mobu o neng o tshwaetswe batho ba Tweespruit bakeng la ho leka ho hafola tlhokeho ya ditsha ka hare ho motse o fuwe rapolasi e leng France Farming. Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa e kgahlano le mohopolo ona wa hore mobu o neng o tshwaetswe batho ba Tweespruit ebe jwale o fetisetswa ho rapolasi enwa ya tlang ho lema mobung ono. Sena se tla ka mora hore kontraka ya rapolasi France Farming ya neng a na le yona ho tloha ka April 2025 polasing e nngwe e bitswang 688 mane Thabaphatswa, kontraka eo lekgotla la tsamaiso ya motse le qhalle ka thoko. Ya re lekgotla la tsamaiso ya motse ha le qeta ho iqhalla ka thoko, Majoro a sisinya hore rapolasi a fuwe mobu ona o Tweespruit o leng hore o ne o batlelwa baahi hore ba thole ditsha. DA e tla etsa tsohle ho leka ho bona hore ditshebeletso di fuwa setjhaba le hore masepala o phethahatsa ditshepiso tseo di etsang setjhabeng. Ke a leboha.